It's a reggae session right about now. Reggae son, your upper Kaira system a run. Ragamuffin, you the doctor. I saw the man. Engo majite, engo majite.
Omuntu gwe wacha wangolaba takusanira ate lwacho mulondola obulamu bw'obutadde kuninga otulinya kagerene bakanyama bo sirina musango nalonda sikurapu gwe wasulawo zinezi dabiriza kati olaba temagana ojo oluvubana welabidde gwe wa mukaddiya ngasulirira bivumo na migerejo Debira was sebo gwe byogabera bagalwa musulawo omwana oyo Katalechi, ora giri ne vanno tu li basanga. Musura wo omano yo.
Duacho bulondo la duacho bulondo.
Nikamulage kumukwano.
Duacho bulondo la duacho bulondo.
Musura wo omano yo.
Duacho bulondo la duacho bulondo.